muda mrefu nimeka nje. Ngoja kwanza kaingie ndani. Ni muda mrefu nimeka nje. Ngoja niende kaingie ndani. Ngoja nikaingie ndani. Ndani, ndani, ndani nikaingie ndani. Ndani, ndani, ngoja nikaingie ndani. Ndani, ndani, ndani nikaingie ndani. Ndani, ndani, ndani. Nilipoingia ndani likapigwa mapozi matiki tida yana ndinoma na likiba na pasalu dada Zuchu chukua ngano leo tuchome chapa oya yani nicheze alafu nisivuesha ndani kuna AC leo nitacheza mpaka nitaswe uwana nita mkataba yote kwa yote sababu ya bu mimi nataka kwenda zenji ila nisipande bongo yani kaingie ndani 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 nikaingie ndani 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 ngoja nikaingie ndani 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 nikaingie ndani 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 ngoja nikaingie ndani 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 nikaingie ndani 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 kuna vitu vinakuwa vitamu ila hiki hapa kimenitisha vinakuwa vitamu ila hiki hapa kinanitisha inakuaje matembele ukanichanganyie na mchicha nikuulize wewe uogopi wewe uogopi wewe jamani wewe uogopi Wewogopi nikuulize wewogopi aye wewogopi we bidada wewogopi wewogopi kama amekupa namba basi ujue anakuhitaji kama amekupa namba basi ujue anakuhitaji kuna mawili uje na jombo au uje na bajaji oya embu mkoli hicho kisimpitaisha chaji ndugu yangu mtafute alokupa namba alokupa namba mtafute alokupa namba ukamcall geto mtafute alokupa namba alokupa namba mtafute alokupa namba ukamcall geto mtafute alokupa namba alokupa namba mtafute alokupa namba ukamcall geto ni muda mrefu nimeka nje ngoja kwanza kaingie ndani ni muda mrefu nimeka nje ngoja niende kaingie ndani Ngoja nikaingie ndani, 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 ndani nikaingie ndani, 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 ngoja nikaingie ndani, 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 ndani nikaingie ndani, 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 ndani. Ayo, Mr. Junior Pa. Azo, Yongo, Momo, Weki Sepeoji, anakusalimia kati.